studio tamani kede kabaruji amen e fulfulde
ono hedi be studio tamani oda sale male mangal mudun fori o saki ko modo usman diko halanta on kabaruji gondi do di jodi mezan la presse gani kante wonane en to bogi jande to kana ke leedi meden an wonno ciadde kenye batte dabara gondi gol gubal G5 Sahel o mo hani yaade handen Niger fawarde e le Burkina Faso wi president leedi ciad no habgol e terrorisme dun torraka an jogani leedi Sahel de caldi kewdi e wi makko habbitibe laato gotun kanon ko sappige leedi to hubbe de laataade sababuji tiidalaji gondi le Sahel di nen horeje barkan non holliti be ballondiran le imadara fa ko yida ko hebe so yo mbawgu non habatoobe gube yogaje kanyi e habantoobe on baale halanane en gaawdu nangino kenya cuudi kesi mahanaadi faccotire ko yaafi yimbe be ngala galleji do ni logement sociaux e wi mer gaaw non kawral hebama e le ko horejo gube de kaldi e mabbe ko darani be dabare acca anan jidi beedude kebal majje nan e wi hore muudul ne hitande fu yo tonu juuji na jeegon acca kebete pade mu en yeede tagal leedi ndi wedi ngoni sembe kabaruji di men jogani on bismillah madan e dosi jo tamani faanda gondidi go gubal G5 Sahel kanaka leedi meden Ibrahim Bokar Keita ana wondi e tekkinde kumbul tagal ko nabbi mo cadde kenyan ko handen o yahan leedi Niger fawarde e Burkina Faso o hala halde honora makko du hono dabere mudun hani yubarade fa torraka hunco le Sahel keddena Umar Waygalu
golleedi dana gondi e golleede kanko horejo leedi malindi Ibrahim Boubacar Keita o yide horejo leedi murtandi do bomako do wala fu martudo kumpo hono ko be kaldi ko ka yoga e halaji di ka fu an tagiri wiri do yo wiki no golleedi G5 Sahel di ngorri kenen monati leedi chaddindi omo domta leedi Niger kanye Burkina Faso golleedi G5 Sahel di mangal pade uina njoyom kani tawede le hen do tu gorgal barkan e minisma kanye yimbe le Senegal kabaruji kebali ko sakiti ko fur holliti wi Senegal e hore mudan haaja tawede le dido golleji dum wadi wattu jono sobe tali yimbe le mabbe chaake le lamu motto kanye di woji mabbe didi Ibrahim Boubacar Keita so bami fo yidi e lamido leedi Chad ndi Niger kanye Burkina Faso yoga e halaji di fu ngaram yo wade do majun so Senegal nati le hen tan do hibbi G6 le tekiti yon ternde tan dudo suudu uttato seware to ton won latto d'accord de maunde gube mangal pat en G5 Sahel de be kolitiwi le bingaroji didu be ngaram fuude golle
kana ke leedi Chad no weltike le garangal makko batte hono yubbagol gubal G5 Sahel o andini du golle mum ana jogi hono caldi kewde fewde e leedi Sahel de Idriss Déby ana tawdo e gaddal kala kanon o holliti du yo leedi tubu ko be do jaati la ngoni hono sababuji tiidalaji gondi le Sahel di e wi makko non yoni ko darano den ko hemeden wonko Idriss Déby itno haldi e ortem kedden ko Mamadou Sama Seku faccitani en
le tama jour du G5 européen
arna be der gubal G5 Sahel puddi golle non dun wadani gubal gongal der furnange dum woni hakunde kerol Chad e Niger e kanyal gubal gongal der hirnange dum woni hakunde kerol Mali e Mauritanie gal wudugal tan woni ko heddi joinede siki wala kay wana ni NFA dido tiolaji di ngari e meden ana hani andan wiide yo kambe tuwa kube be ngoni sawu dido tiolaji di fuf kube imni bas ndar leedi Libi tun lati sababu dido tiolaji di fuf denno an hani be daro e darde mabbe neddo anda fi mande woldo imoto den kasindini no yawiri kake kabodo e jawdi sabi yimbe le mabbe huncande hore odo kabaru no ngudi denno an hani fedda humandi de nagu nation zeni huncande hore kabaru tiolaji Sahel o be dawra dun no dum gawta nafude min yalla be mbawa hebde faabaji kasindinaadi di kayo dum burde huncande hore kabaru mu
il nécessaire être plus efficace
hon goddigo golle gubal G5 Sahel an hulta heedo on jotobe yogabe batte kewalbe habatobe le lefongol fawarde hono e yubbogol golleji mabbe du be koliti pade golleji pati golleji di mallondira kana ande do monfu hani darade horejo barkan non holliti o hokki tajoral du golleji mu golleji makko pabato fa fudu hebano yubboro kanko general Christian Alaven o ardo barkande maddo wonko haldi Mohamedou Touré mo sijo tamani kedena Umar Waygalu
je suis convaincu que les forces vont se compléter
min tadiori so gede de fu dentini bawde mudu en le nokkule de ko dartete ko hebete wattu jono sinamin paabe min dokke wattu billitido du yimbele be munyano golleji din gordi kambe minitere ngabe be jeewam be fu no be kani hokki birde juude le ko warata ko yete ko hani yaltude le hen so mi landi kono bawde amen den gordi fu yo fana goto bimi dum min gondi min ewto yalla hono denagu hani wadirde le fol sahengel fu e mangal mudu le leedi malindi kanye leedi hakkunde joyi gonde les G5 Sahel de lande non gondi e wadde hen jati ko saabi alanzeri watta hen koyde mudun mimmi jaboto mi wiyan yodun halaji nayridi bangal politiki non wattu joni o tele golleji di ngada hono di kani wadirde hono birmi onno mi diawan yalla hono mi kani renirde leede le joyde fu e mangal mudun le ko warata ko dati kandi heedede do hen yodati politiki non minen miden do ko yimbe le politiki be mbimi golla fu dum min gollata dum won laami be bimbe kambe laami be kambe kani fiide do hen dabareji be mijo do hen duno dabare teltini do hani hebirede
réfléchir à une solution plus large.
Minisma be do to hono habatobe le hitan 2018 soldats en leydi Hollande teme dido chapane jo be do to be kufinaji bulabula le mali be nen e wi ministere darani do hakkunde pays ba e leede godde ka o golle faabata hubde torra fa warde du e dewi yaade le leede godde tawe jamiraka habatobe gube darani de baade halanane en gawo nangino chuudi kesi dilamu o mahuno wiide lato jobdi mu en do logement social dum le kobe ka kabani leedi ndido wattu tiidalaka e wi mer onon faamu wadi faabe joppi nokkuje de e li ko horebe gube bande kabodo de hore mu en kaldi e mabbe ko kanko Dakar Bokar Traore mer commune gaw wonko walde intala ak Bilal kedden Umar Waygalu
yo yimbe ne tandarta tafa bon hakkilaji mabbe ana gonde waddude basiji le nokko o wattu jona miden gonde e yardi no demokrasi wordi yalla dido tidalaji fan kebene jogala be do yimbe le gondube bonude hakkilaji mabbe kanyi en bibe jahabe natay le cuddi kambe dubbe darta ngidu mabbe tawe dun ne dun wana gonga ben kollitibe wiide won yimbe lo Anthony tan kibiri cuddi so kebi ngidu mudun en wattu jona sababu lobbo hebama le hen kanko general Elhaz gamo yehi o suru yibe gonnobe tombe be fuube jabi tidalaji di kebanama jokana
leydi anke mali fudu ana wawi tuggude landogal fewde député mum e dow kabaruji yirwere lawol keso noddirangol monnelu dun mo gotammi dow laawi ande kese de uditama e leko fondation 20 lati sababu mudun ko e gol do hono lawol Google Play Store hono jafinol du no yimbe landorto député en wonbe assemblée be kanko tijan tugula horejo fondation 20 wonko halde Umar Waygalo keddena Mamadou Samba Seck
donc nous avons créé l'application Monelu pour permettre
jaltini gal do golirgal ande kesse luddo Monelu yalla minen e gotanabe na martondira kumpa wattu jun o be do yo député en imade amen humtande hore bingul diaku sembinde nafaka gotanabe wonande jamarande gal do golirgal Monelu ando bembal ande kesse lulirdo Play Store e way watta der telephone den jomu notorto dum bangal nelugol batakiji denno jomun e gotanado o no mbawi neddondirde batakiji nafaka mun dido bo ko jamarande na wawi nafturade gal do gollirgal holintinde mejo golliji dibe jiddi gotanalbe ngadanabe madun wulitaade fewde be do gotanabe bangal batakiji bindi madun kalaaji den kanko gotanado o dun jabotobe
golle dacce no hebirta dole limali do dabare mudum ana wonda gal latoto hono latanto du yimbe yittobe dacce be faabu mawdo horebe mudum ana gondi e batu balde didi ila beta hande bamako don non e wi mabbe du hitande fu yo toniji ujunaaje jeegon dacce nabete cagal leedi ndi mamadou sidibe horeji ministere njulaku mal meden o martini kumpa yo kominaaji mali temedere e chapane jetti e jeddi gonda le odo golle kede ko haldi e fatim tugula le ko mumni sendebu faccitanen
aujourd'hui nous sommes un peu plus
wakati joni mi ebbiki tonuji ujunaji jeego dacce ngaddaadi si arando mum yo tekkudo dido balla yo bango didi defu e cogu mule lumo le dubi joy ebbidi dacce tekkudo ana wonno hakkunde million goto e ujunaji teme jeego fa wande million goto e ujunaji teme jeetti kilo goto mum fu ana jogi nafa le yiri ware jaagu le sahal dum buri hewde dum woni sekluji sappo e tati komin ngaji temedere e chapan jene e tati ko buri yimbele ujunaji nogayo ngoni le nokkule mum bido mila wakati joni lacce ana nana
cho la gomara big peut faire gagner son pain.
Union européenne et Royaume-Uni ngoni faabo tobe studio tamani
Sengarte kabaruji region ngaji meden kebe famita hono bureau syndicat gollo mobilisé ga wadi batu beta hande ansongo hawrbe batu o mbi cielan lawol yewol ansongo se yara menaka tinhama fawarde e indeli men yude jango fa ndebe bawi renade fu do ngol lawol ka mobile yata horeje sukaɓe commune gaaw itam e darde muɗum tafen dow kawral womɓe bureau o fu nanno yo bonande jawdi e wayde rayinde womɓe le bureau o ley dabare dabareji ɓameteɗi ɗi sabanimo ɓarede tafen yo jokko makko laati lomto makko jande faamu golle du bangal sardineji fewtinama on sukaɓe ko ɓadato noga yon yaltuɓe jande ila keña ley jura ley balɗe capantati ɓeɗo sukaɓe tomiñan e fawarde sang dokkete kaake gollilɗe sertifiqué ndeɗo jande yo Caritas Mali sang lataniɓe sababu lobbo ɗoɗo kaddu ɗe ɗiɗo kabaruji keddeɗeɗe fa hande yewtere men ana yeeso